chizi nyumbani baba na kama namba inamba namba tasa alini mbizi angani mpawa oh oh ikesi shakwa ngumu papa 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 pa za kichwa kumbuka mpaka leo sura ya baba ta 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 katisha Mungu kakupa salio waonge Wangapa metupenda mondoka wajarudi We live once tukiondoka turudi Watoto
Ombe
Ombe
Watoto
Watoto
Ombe
Ombe
Watoto
Dara boy pass me the winner but it's a brush and nigga
Bombo gala
Ajiangazi bibi mchuma unaondoka Afumbili make up ime mtoka Kalewa kazi maweza kyo meondoka Uho, ishuja kwa deep Apo vipi, apo sawa, laki si pesa Asara ro unachotaka nataka Wangapo metupenda mtoka ujerudi We live once tukiondoka turudi Watoto
Ombe
Ombe Watoto
Ombe
Ombe
Watoto
Alo
Miss Kaniba